Abi Alusiego Olego Ibo Papa Biru Alusiego Olego Ibo Papa Biru Alusiego Olego Ibo Papa Biru Alusiego Olego Ibo Papa Biru
Ego Ibo kan netilegede Alusi ego kan nagulegun Alusi apole ego kan netilegun Onweli ndi dubi uwa kanjuo Onweli ndi biabalu wisimu dube fan Okwa madiza lafa nenu Amulo nye lego Emadi naza akwe mwebe Akwe mwezile bijeli bili Onye gobeze bukwa afa mmadu Akune tibu oku bukwazi afa Akune kwa jubu mmadu Alusie go kanna juzi Obu mbosi mwalu kiga biali muwa Abia kwa nalu muwa nanka Biali muwa nikolo bia Maka kodi mana yong Obu reze kumanu nuwinye mego Ngotezianu nuwa matangu Onwe kwa likondi nenu Nabalanze netiegu high life Manifende busy below life Okeke mwanyi dintinjo Amu mwo kenya bulu mwo kenenu Makikenga diri la wanya nanku Alusiego kana yosi Waili mufimu kankilie nenuwa Alusiego kane beli Beli monenu waki meli bemo Alusiego
Alusiego Weleko ibo papa biru
Weleko ibo joba mumma
Alusiego
Nonye sulofya gatoka
Weleko ibo papa biru
Alusi money, alusi money
Alusiego
Alusi owo, alusi owo Weleko ibo chota balance
Alusiego
Alusi money
Weleko ibo papa biru
Omwe kwa likondi nenuwa
Alusiego
Amule tiegu high life
Weleko ibo papa biru
Manifende busy below life
Alusiego
Chukwa kiko kwina
nu Weleko ibo papa biru
Alusiego kanna kwa zio nenu
Alusiego
Nke moga dizi chele nu
Weleko ibo papa biru
Waili mufi muku wakilie
Alusiego
Ife di madi kwa mumma nenu
Weleko ibo papa biru
Alusiego, Alusiego, Alusiego,
Alusiego,
Alusi money.
Weleko ibo papa biru.
Iga Alusi keni nenu, Alusi ano lili libe karoro. Chime kwena nenu. Muya de meni rodogu Onye sulofya gatoka o Akonye lwonu olie Alusi gomunu wa Ego ibo kane chesi Alusi ego kane beli Weteli mu connection Alusi ego kane posi Telu miku daja o Akude tikundi lonenu Akukali limba Akukali labosunu Alusi ego kane beli Beli buki beli bem Odiga de mama Asina kudima ni kolobia Kanadro ki bene buto bimbawa ezie ka onwere onye akwụkwụ n'ọkụ. Mana ife niile nwekwara oge. Enwere oge eji akọnye ife n'ala, nwezie oge eji ewere ife akọnye n'ubi. Baba alụsị ego.
Alụsị ego.
Alụsị mọni.
Were ego oyibo baba biri.
Were ego oyibo zụta baba biri.
Alụsị ego.
Onye sụrụ ọbịa ga-atọ.
Were ego oyibo baba biri.
Ọ ga-adịkwa njọ n'elu.
Alụsị ego.
Amụ na-alụ ka enyi.
Were ego oyibo baba biri.
Olụzie n'olili libe ka alụrụ.
Alụsị ego.
Chukwu okike kpọkwa
n'ọnụ. Were ego oyibo baba biri.
Alụsị ego ka m na-ebe ele.
Alụsị ego.
Nke m ọ ga-adịzi chere
m. Were ego oyibo baba biri.
O nwekwa ka ọ dị olelu.
Alụsị ego.
Mụ na-eti egwu haịlaị.
Mana
ibe m na-ebizi bụ lowlaị.
Alụsị ego.
Alụsị mọni. Ego oyibo ka m na-ajụzi.
Alụsị ego.
Nke m ọ ga-adịzi chere elu.
Alụsị
ego. Alụsị ego. Alụsị ego.
Alụsị ego.
Alụsị mọni. Egwu ọkpọlọ ọkpọlọ nze njebe achala. Akwụdo dogu nwa nji mala achala. Mazi ọnọ na-akụ nwa okwu efi. Alụsị ego na Amerika. Alụsị ego na-achala odogu nwa m. Ọkwa gị si m gwabu okwu. Egwu izili m ka na-etiri ụwa. Odogu nji mala Amerika. Olibe elibe olota bala nze. Baba alụsị ego.
Alụsị ego.
Alụsị mọni.
Onye achala obi n'Amerika.
Odogwu nwa nji mala achala.
Alụsị ego.
Enye bi n'Amerika.
Onye achala obi n'Amerika.
Ife mbe na ine n'uwe odogwu.
Alụsị ego.
O jide n'uwe onye akwala.
Onye achala obi n'Amerika.
O ji alati agwọ ọya.
Alụsị ego.
Ife ime lube
erika n'obi n'Amerika.
Isi n'egwu abala nze ga-aga n'iru.
Alụsị ego.
Ife mbe na ine n'uwe.
Onye achala obi n'Amerika.
Njebe akpụlụ. Akpụlụ n'Imo steeti. Kedụ onye chọwa ịbịa n'akpụlụ? Mr. Chukwu Dumumechi ego. Odogwu waipa na Lagos. King of boys n'akpụlụ odogwu. Ezi ụmụ ikolo bịa n'Ikeja. Oji fon na-eme ọgụ onye ejiji. Na kọmputa vileji ka ọ na-achụ. Ezi ụmụ ikolo bi onye ọma. Dume Street as investment. Obodo Amaga Odogwu.
Kingdom boys yo.
Kingdom boys onye ejiji.
Onye akpụrụ so si be.
Oji basu le mọgọ.
Kingdom boys yo.
Ege iji fone mọgọ.
Onye akpụrụ so si be.
Mbosi Piali Lagos.
Kingdom boys yo.
Na Gala Haji Dangote.
Onye akpụrụ so si be.
Iji ego oyibo bịa n'Ibale.
Kingdom boys yo.
Nwe kwete nọ na-eme.
Onye akpụrụ so si be.
Ezi ụmụ ikolobịa n'Ikeja.
Kingdom boys yo.
Nye bụ Kingdom boys
yo. Onye akpụrụ so si be.
Odogwu waipa.
Kingdom boys yo.
Oji fone mọgọ kanụ.
Onye akpụrụ so si be.
Dume Street as investment.
Kingdom boys yo.
Oji fone mọgọ
onye ejiji. Onye akpụrụ so si be.
King of boys yo.
King of boys yo.
Egwu abala nze n'egwu ili.
Onye akpụrụ so si be.
Egwu abala abala nze njebe uli. Akwụdo odogwu nwa m na Brazil. Chijo ka adum okwu bili. Ichi ọnọ n'enyi. Egwu akwado ike na Brazil. Odogwu nwa njide ebube. Atọpụ pasụlụ onye abala nze. Ichi ọnọ n'enyi. Obodo Amaga Odogwu.
Ichi ọnọ n'enyi.
Ichi ya ichi ọnọ n'enyi.
Egwu akwado ike na Brazil.
Egwu akwado ike.
Ichi ọnọ n'enyi.
Oji pasụlụ ebe ọgụ
akwado ike na Brazil.
Odogwu nwa m nwonyi uru.
Ichi ọnọ n'enyi.
Na Brazil ka ọ na-achị
ole. Egwu akwado ike na Brazil.
Odogwu na Lisbon Paulo Jebili.
Ichi ọnọ n'enyi.
Ichi ọnụ etinye azụ
n'ofe. Egwu akwado ike na Brazil.
Egwu abala nze n'ekwu ili.
Ichi ọnọ n'enyi.
Ichi ọnọ n'enyi.
Egwu akwado ike na Brazil.
I ki boy ma Jesus ba chukwu zoba m akune bwaju na muniki na jami ni kon na libili woye nugu state jide bube akuni ne bwaju oli beli bolo ta balance omoko mu bili ifi melu munu weri kane toso chukwu okike na nyaka kwe akune bwaju
akune bwaju
akune bwaju
obira jamini
eko yeri kone onenu
akune bwaju
togu na muni kikona li
obira jamini
togu mamu bili
akune bwaju
akunone bwaju onenu
obira jamini
alusiega bogo iru
akune bwaju
besielu muko simeli
obira jamini
akunone bwaju
akune bwaju
akune bwaju odogu
obira jamini
ekwa bola balance nje badasi edonye nchobia nadasi Mr. Gerard mwibe bodogu china kweze nadasi nuku Don Jerry concept onya mabili deje perfume na Russia deje forest onye chichi odogu mama mama kesi emoko Oli beli bolo ta balance Nina kweze Oboda bago dogu
Tina kweze
Tina kweze onye
chishi Russia kona libi
Odogu mamu na Russia
Tina kweze
Jeje pefu bonyo
Russia kona libi
Eso moko bili
Tina kweze
Oli beli bolo ta balance
Russia kona libi
John Jerry concept limited
Tina kweze
Togu mamu bili
Russia kona libi
Ekwa balance le kwili
China kweze
China kweze
A Russia kona libili
Eko ibo kan le ti le gu Alusia bo le ko kan la gu le gu Eko ibo po si e miru nu Nke mo ga dizi che Omo kwa kodi nan le ti e gu high life Even ne bizi nu wa bu lo life Oke ke mo anye dinti njo le nu Amu omo kenya bulu mo kenenu Ike gadiri lenenu Umu iba wanya nanku Ekwa balance no gachake Chupo kike wele guneti gosye mu Aluse go wele guneti nenu E guneti lu wa wele pomi roma Ntisye nye begunu wano gelezi Aluse go gana kwanenu Meli mi fi meli be Obi gade mama Baba Luciego
Aluciego
Alusi money
Wele ko ibo baba biru
Alusi money
Aluciego
Ifo maka ina chone
Wele ko ibo baba biru
Ocho ki a de bilo
Aluciego
A balance bunke muka ina chone Ekwa bola balance kanje be
Aluciego
Edonye chobia na nile
Wele ko ibo baba biru
Mr. Chukwe meko bielo
Aluciego
Ogidiri na rush
Wele ko ibo baba biru
Akulisi zulo rano na nini
Aluciego
Ese koto kwezi lukuchi
Wele ko ibo baba biru
Oji alati emoko
Aluciego
Oli beli benu
wolo ta balance Wele ko ibo baba biru
Ogidiri odogu Ogidiri odogu
Aluciego
Isi nebo gidi nebulu Ogidi nyo dogu, ogidi nyo dogu
Aluciego
Isi kalaka lego
Ibo baba biru
Aluciego kana basi
Aluciego
Nke moga di chene nuwa
Ibo
baba biru Omwe kwa likwa
Aluciego
Amune tiegu high life
Ibo baba biru
Manifente busy bulo life
Aluciego
Lego ibo baba biru
Lego ibo baba biru
Ibe bekwa balance inugo
Aluciego
Ebi kolo bia ka ofu
Lego ibo baba biru
Aluciego kana posi
Aluciego
Lego ibo baba biru
Lego ibo baba biru
Oga di la ni manenu
Aluciego
Ibo baka ni na yore
Lego ibo baba biru